bebedlala ngubuka nalona sasuye kana futhi
banini leyiphuli inhliziyo yami banini Yetemba Oba ngibatha Aoba ningebayiphuli inhliziyo Baningi bayiphuli inhliziyo Yetemba Oba ngibatha Sebe baningi bayiphuli inhliziyo Baningi bayiphuli inhliziyo Yetemba Oba ngibatha Thando lwami Ngiyabonga abantu abangalifanele Baningi bayiphuli inhliziyo yami Oba ngibatha Thando lwami